depression, but fear put us into detention. The more we stand together, the more we fight for revolution, but cry doesn't bring you peace. Stand and fight for your freedom. Yeah, be my dear, for be blessed then.
Tufusa abantu tusimbute ini bobi witu last day Uganda's let us sit and together tusonge
ene ya fe generation ingambo we are not the motivational speakers we are the revolution ndaira chakulanyi yata kogamba muno
eno generation ingambo we are not the motivational speakers we are the revolution ndaira chakulanyi yata kogamba muno
wali bato bakadde bafi banoganga mwanyi nga batunda vanira abasinga twamulaba gendo kwegula emitwalo munana naye kati byonna byasana bajajjaffe pamba bakikuba n'enkumbi terimba naye kati eyimba omusolo gulinnya nnyo mu muzimba ffe tulya muwogwe kubongudi naye kyagulonya tusisimudde binnya mu nguudo bifuuse ntaana mutubye ekimala tusimbu generation ingambo we are not the motivational speakers we are the revolution ndaira chakulanyi yata kogamba muno
eno generation ingambo we are not the motivational speakers we are the revolution ndaira chakulanyi yata kogamba muno
kakunkumi biri ngogule byalo gali yalaja atugamba ngolukumi ofuna munga munana laba kati nebbeeyi yebintu n'ofuna kanana tolya munana sente yeggwanga tekyatugasa tetulya muntuyo kati tulya ntuyo byobugagga byensi biggwawo ku nyanja baabagoba dda abavubi mukyagulanyi sentamu tuli bumumanya ffe mite egiggumiza ekibira amataka nga gafuusa amataka eno muntu wa wansi nga basinda nabo bakaba tebeefaako kyokka emira nga tegiyamba nsi ene yaffe generation ingambo we are not the motivational speakers we are the revolution ndaira kyakulanyi yadda kogamba muno
eno generation ingambo we are not the motivational speakers we are the revolution ndaira kyakulanyi yadda kogamba muno.